yanda jo min taji chapande tati habaruji studio kalangu dimi alinyel abdul mun janganta sembe habaruji meden hande ni halando botu nyaloma ittanado durudidde nyaw sere der lede duniyaru handen duni fa handen batugu enden wala do der hubere nyamay to duni fa handen ardibe hawju fi cellal himbe do enden leydi niger den ne gatti dana yade ko watta himbe gada dana worre ude musula nyawgu enda en kalandu ni fa hande der habaruji meden didi hande ni do nafaka etude duni fa hande reedu to enden der lokotoroje gan rewbe e cukalo ko deedum en rewbe be enden ni chaawi yewtere pindinol meden studio kalangu handen wadan do salati e nafakaaji di tawra ha ko duni fa hande ko hebo handen sanne talata nay lewru fevrier tandu bujina didi e laso joy batu nyaloma itanaado duni fa handen der leede duniyaaru durudidde nyaaw sere wala handen duni fa handen talata o enden batugo enden ni wadama fodde do OMS fedde dental leede duniyaaru hawjindu duni fa handen fille cellal himbe haliri ko watta himbe milioji sappo hitane fu enden ni mursato yonkijum enda lila nyawgu enden e rabum en ketino ko rafika taher siriani en firta dengal fulfulde
Lady Niger mi hande atalata woni ko wadi batu nyalande ittanande gandurudol e nyaw sere medecin colonel major garba hakimi minis kawjide cellal balli himbe on o holli gomnanti sowa bawde durwididde e nyaw sere o yernino fedde leede duniya rawdinde cellal bibbe leedi wadiri tay kaaki mudu der dubu jinaaji didi e nogay e nay ko watto nimbe milioji sappo kambe woni ko nyaw sere wari do der Niger ko wadi du nyaw o beydori yes woni Alla e rafi lokotoroɓe ngeguɓe nder kamɓe koƴanol teddegi ngol nder hitande duɓujinaji ɗiɗi e nogay e nayyi ko watto nimɓe keme jeɗɗo capanɗe joyo e tato kamɓen woni ko heɓa wonduɓe nawala on ko laati capanɗe joyo e jeegon ɓen fuu no sukaɓe noon ɓe duuɓi sappo e joyi nangude nayi leru février duɓujinaji ɗiɗi e nogay e joyo ɗum ittani jeɗɗire ko tindinta nimɓe nder nokkuje to ɗum durwiditta e nawala seere fuu
eto redu no wodani duni fa hande en cawbe kan fu e cukalay ko de dum rewbe be enden ni caw eto go duni fa hande no wallila rokotorobe duni fa hande hawjade fille cellal duni rewbe be enda hanno madan abdullahi rukayya sage femme cc do gonduci on den ni halir nani ko wi ko abdulaziz anyuma waddi firtaade ngal fulfulde
awon ciki muhimmanci
nafaka tawado der eto rewbe yottitibe kan woni arande fu idu nafa cellal balli mabbe kambe sukabe tawabe der deedu ben yaade e mangu mabbe seni min ngadi eto ngom min jii no suka on wontire no be kaliranni min non fu no gonga dem min jii jito jewude no suka on fu kori le redu innon mun sako no wodiri nonna ni min jii jito halande don ko basi gon fu wala ya warta nyalande manere kulle kewɗe min gaɗanta rewɓe ɓen arande fuu no woodi ko ƴonol maɓɓe ƴiiƴam sako sukkar ɗuuɗa nder ƴiƴƴele maɓɓe naane lanɗan saabe majjum waɗi komin mbiya rewɓe jottitiɓe ɓen illu lebbi tati noon puɗɗata warde wadde eto ɓe garayi wakkati lebbi tati ɓen do nomin andirni min gaɗirantaɓe eto ngo
apakka Niger fedde durudidde duni fa hande golle hirnyere e duni fa hande burnudirol e fer ferum ko dum wadata caka worbe e rewbe don den leydi Niger ni juddini sigila yilaru firtude ko himbe ko watta duni fa hande himbe baylaji kujum ketino ko madam Maryama Soumana ardido sigila o enden ni wi'i do majjum ko Hawa Ousmane waddi firtaade ngal fulfulde
on est parti
min lasibi min ji ino ko bako projeji e pelle gondi no golle wakkati fu do durudidde e golleji hirnyereji kaɓe rewɓe gonne gaɗani ɗum fu haɗay rewɓe e sukaɓe rewɓe no gaɗani golleji hirnyereji ɗi fa warde hande ɗum waɗi komin lasibi laabi ɗi kani min koƴa ko watta ɗum ɓuyto gam hunde noon kono tora rewɓe e sukaɓe rewɓe sanne min ƴeewi de région ji leydi ni to golleji hirnyereji ɗi ɓuri ɗudde misali maradi zender e tawa de région mo maradi min gaɗa golle amin nder wuro maradi thiadowa e thibili nder tawadu nder commune mo dogarawa e afalla nder zender du commune mo durum magariya dingas e wuro zender gam ni tawi fedde amin no fedde habaruji no min gollida e cuuɗi kokkoji habaruji ko watta min gaɗa yewtereji amin ɗi
sigila o yiyema hano fedde dental leyɗe duniyaru hawjine duni fa hannden fille ummotoɓe leyɗe mumen yihude leyɗe tubakoɓe juɗɗinta wallirde duni fa hannden rewɓe ummatore worɓe e rewɓe kan duni fa hannden keƴƴora fedde indirande action vie durable kanduni fa hande walliri juddinde iri sigil o ende nider commune arlit o ende committee duni fa hande juddinama hawjade golle de ende etude yaadu yeso ko heba der majju en kettino ko Ousmane Malan Issoufou SG mairie arlit o ende niwi do majju ko gungu dan tani wadde firtaade gal fulfulde
su wadanda
rebe be ko kokka balla o ko kama dun non ko watta be keba be gada luma ku mabbe be keba riba ba be keba hakkilo fukkingo der gurnan mabbe be gada hajuji mabbe be keba be kyero ko e mabbe gam mun wadi ko be kokka balla o be kokka ka balla o fa be jaha be nyaama dum e gada be jodo kasin don gatta dande en nimbe committee o e daro be golle faawoda moyon fu wada golle mun mi labi din wi iri moyon fu gollira gonga gattudo golle jeynar del golle e fu itti del golle den goddo wacce gerno kum nimbe committee o daro golle na nimbe faawoda committee o no jewtina wakkati warda wakkati no golle den wonna yahira
mauna yewtina den danni ardibe hawju commune duni fa handen Bengu gadi duni fa hande battu joda halemu endo fannuji burna hande e jango kewdi misali duni fa hande be gadi filla dillol duni surbaabe e rewbe yihude dabbo wede der ciete fude ke yaram projet duni fa hande indirado pak du kanduni fa hande walliri battu joda halegu enden wala gam firtude ko himbe nani ko madam Mahamadu Amina ardido duni fa hande sarusi do mude hakke rewbe e cukabe famade departement gay wande ni ido majjum ko fadel alu wadde firtaade gal fulfulde
Maza
den worbe andrenu burtaki filade kede war jogo baade amma der wakkati o ko nimbe tawa joni min rewbe min gatti yidde kede sanne yeso fa yotti to min rewbe duda wonna tutu sukabe ami itefa kede yasin na der siri ana ba worbe wonna gadan dum de gojgom worbe ba andana dum darja debbu der baade tawa no hakkilo baade e birdi sukabe mu amma joni min rewbe midon dufa darja ami o sanne Ni wadi ko sani sukabe amin rewbe yahi der sire filoide kede fu hana ba kettem e kepta ko wada gombe adoita be gaddana ni do wuro sa suka debbo hokkama andal fu duniyar fu na forto emu gam debbo kan hawji birdi sukabe fatop e mauni no ha nimbe pama ko lildol sukabe rewbe filoide kede no hunde non ko wada baset
ay ka su banna
fedde darnaade hakke janginobe universite mo zender o duni fa hande gadi batu joda halemu en der demle leedi niger di en dan to be gadi duni fa hande filla balla ka kambe janginobe universite be en dan ni bawi gaddude duni fa hande en der fannuji kewdi ko watta leedi niger di en dan hejjora der maral hore mudum janginobe tatu kan duni fa hande ardi batugo en dan nani ko docteur malam abdou moussa jangino universite andre salifu non ton en dan zender wi ko aliketa wadde firta dengal fulfulde
Les enseignants chercheurs ont fait beaucoup.
Janginobe anda lugal der jangir universite be gadi taika ke mun en kanu ki darjineje. Capital ke bangol le mun galdo gollire emu ko tatabe nimbe tettini ko emu. Misali de en koji harto on der demal don ganduru didde raf wadi kono reme. Amma Allah fi wonji tagal bakaji o ndeni dun gollirai e taika ki kijom en ande lugge gadi be yadi yeso hetta ko deremu. Wodi janginobe mobbe nokku mango kedani arto fi jondeji nimbe wodi ganjomun no tawda e andal lugi dingal du wadi ko tawa do der universite no jangina denne e dun wajibi no be balla himbe be gala bawde ben
for a ce que les autres n'ont pas ces compétences là
Ministre Karanzi Lady Niger ni der jahangal mudun tunto wade golle gonade no gade ton andan Soraz company mu inde Karanzi Lady Niger andan ni o wadi filla kulle kewde e dermu andun fa handen do limte filla perodirol jobdiji chaka gollobe be Lady Niger e jiabe le Yasin nani sedda der ko wi'i do tele Lady Niger ko firta dengal fulfulde
Nous avons recruté un cabinet.
Min ko igollo der gollirde cabinet on. E makko min gaddi jahangal ngal. Koro majjun tawa kenana e hollude gollobe ben ngollo le cabinet on. E fuddude golle campagne Soraz on. No wodi fila bibbe leedi Niger wonbe no golle der campagne Soraz on. Gam ko andudon der lewru utu dubu jinaadi e no gayi e nay dun jojjini lawol laamu do fila bibbe leedi wonbe no golle der campagne on. Do fi njobdiji mabbe Allah du e fodu fodu tawado der mudu sabin bini komin nodditi kampani Sorazon jewtino filla njobdiji bibbe leedi Niger wonbe no golla der kampani Sorazon e bibbe leede Yasin waddabe golla do dum fonne
personnel expatrié
Projet PVI hano village intelligence gile yarude internet de redu leydi Niger don den ni der no kuje mudum kenga der der andinore mudum ni adake yarude duni fa hande internet on den ko hitano dubu ujunadi de laso e joy timude der no kuje redu leydi Niger ni gadande kanyan ujunere e kemena hande duni fa hande de en dari ko watta no kuje keme jeegom e chapande joy e jeddi ka en duni tawra internet on den ko hitane de en den duni fa hande timma projet on den adike watande jangirde lokol kan en keme tati e loktoroje keme tati e chapande nay internet o enda nangude duni fa hande fuddan lewru mars hitan du ujuna didi e laso joy yaade duni lewru juin hitan du ujuna didi e laso e jeego han duni fa hande no Abdou Kane kawjido sigilo enda ni haliri dum himbe wadambe kan en ujunaaji keme tato e chapande joy gadana e kintinoje nawtorade are jamaani de enda internet o yobude ciede der filu mako sore sonna e ko nanditita Luma kollolo remoɓe région Agadez luma duni fa handen sappo e nayo lawol mudun ni firtama do anden der hubere nyamede andan go lewru février tan du ujaddi de laso joton der baade duro hubere nyamede andan sembe hore hala singude luma go duni fa handen kan woni hokkude sembe barke deme leydi meden de andani ko watta ka jara hebo do andan nisha nani ko Hamidi Yahya ardi do sigilibe luma go andani wi do majum Usman Abubakar waddi firtade ngal fulfulde
Le gouvernement leydi meden waddi balle mum fu de liade yesu luma kollol amin minen remoɓe Agadez o heɓani min nokku lobburu gam denako amin e denako waroɓe ne sooda guineji to amin minen nimɓe hemmere e sappo e go on won ko wari ɗo hikka min gardi e leɗɗe aweteɗe ujunaji joyyi min gardi e guineji fuu ko nimɓe kaaja fa siliyono suuma yeere hikka luma kollol amin o no ɓoyan seɗɗa e laawol ngol ɗum min gaddi alkama hunde noon du ko kujje kewɗe wawi waɗirede e mum
pour faire plusieurs mais
Walan wakkati hande ni ko hako salatino hebo der lube redu leydi Niger dendan kam fuder hubere nyame denda himbe hubere nyame dedu ni fa hande no belti sanne dalila majun dum waddi dun fa hande mbayle hebo der ko nyame himbe enketino yewtere Habibu Garba waddi firtade ngal fulfulde
Salado ne ya fa salado ne ya matarango
edan tawa kombu bangeru hubere nyame to Aishatu Abubakar debbo cotto salati andado sanne tawa illanatul dabune wakkati andirado du fa handen kebol salati do der hubere nyame de enda nyaloma fu Aishatu o andan ni no sonna salati ujunere hano no o famtiniri
salati ni mi buri dubi tati der lumakum mi lioto dum no mi do sonnira nimbe hikkani puɗɗumi sonnirde nimɓe ko ɗo fa ɗum nimɓe no cooda ɗum du mi li'oto kadi sonnirde nimɓe e sukaɓe famarɓe goloso no woodi ba ko joyir no woodi gam suka kay suka nino de wari wala no niɗɗo liwirta ɗum
maitriji keme ɗiɗi hadde Aishatu no tawa kaliji remude sarati o dane maayo ñamaydu to min tawi Abdulrachid Munkayla juuɗo toggore muɗum no taggi fa e soɓɓunu omo jogi résoir yernude salati makko um o famtini ko handen ni salati o enden no heɓo sanne
ko nden mum e jonɗo ɗum wona gootum neɗɗo heɓanno cooɗo cuuɗi salati nayi fa joyi woɗi keɓaɗo du fuu na sonnire woɗi hannde miɗen keɓa sonnude suudu ndun buuɗi keme jeetati wawtugon buuɗi keme jeego
keɓol salati nder huɓere ñamede enden waddi hannden woɓɓe gatti bayla nder ñamdu mum'en ɓe mbawa jooɗade ɓe ñaamay haako ko no waɗi fuu cimanoma inna ɓaade noon nani ko wi'i dow majjum
de ñalli waali mi heɓay salati nenta belɗum minen tawidaɓe en ñew tension so min memi ko wodi romagi e ɗum teddana deeɗi amin amma salati o kay salio ama romagi wattaka ɗum teddinta deeɗi amin salati o du kantan heƴƴi hirande niɗɗum walan fa weeta redu mum tedday
Abdulrazak Bello jon anda luggi ɗiggal dow nemaji no sembinɗina himɓe ñamude haako kum o wi'i iko tawre kulle ñiɓude ɓandu
le premier apport de la salade
nafakka tawaɗo nder ñamol salati kan woni arande fuu no woodi kulle tawaɗe nder mum mballoje se ɓi adama ñaami ñamdu indumende lawo nder reedu muɗum salati no tawda kadendan e vitaminiji kewɗi misali vitamine c kamɓe kujje ñiɓoje ɓandu bani adama
gonga no woɗi salati o enda ñaami amma himɓe no kaani yaarude heese hakkilanade raaɓu ñaw indirangu tifoyd nder faransire ba
bandiraɓe hedinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmi.